Budde wala Mukama okujja mu maaso go Lubande lugendo ddala Kutuuka wano we ntuuse Nzaani Nandibadde nga ndi na mufu Mukama osaana osinzibwe njonzi gye nga wala
Mukama osaana osinzibwe gya kujja nga wala Nimutambuze nange ndi mu lugendo Mulimu obuwonvu n'ensozi munonno mwe ntambulira Oluusi nseerera bwe mbanga mwana mpalirira Abaali bansekerera baswazizza Yesu ky'ova bambuka n'enzina Manyiyo gye yanzija
Bampitanga lya yero Yawire bali nzijako Anti kekasate kenari njina mubulamu Ngangenda kulima kaberamu Muna kunesa nyuke kakola bano kuchakala Ngayero kwesulamu
Ola bano kuchakala Ngayero kusulamu
Vyengato Kulira lugero Ola baneze nari mpunye Ngechituri chazi nsokamu Ngolo wana wabagaga Bulinde mkubalwe tonye Nebuimirira ukuchitaba Mbinde butire kuseke Wala
Nimutambuze nage nimurugendo Mulimobu wongu nesozi munono Mwetambulira Olusi nserera Mwembanga wakampalira Abali bansekerera baswaziza Yesu chovola bambuka nenzina Maniyo jeyanzija
Mwasebo Mwakamu kenezemba Betuwa vanga tuchusiza Ngatula na vijanjalo We mwabanga mchusiza Ngatula na vijanjalo Yate waita mekana Wazanda bali babia Simu unava kwata Emubili Kolechika bafumeyana tuwelera uno jaja ne bamusangayo watona imirira musajja watu neyewayo zabana njakuba welera mpampe mbatwale neka tukeka nakatoko singa kakonko nengolo no sirikabo kabangolo kungula wenalaba mfuse ngomudu Onze wano wapira mulogene Yesu akonkonye nyo Kamukulira tira ingire
Ne Yesu akonkonye nyo Kamukulira tira ingire
Te wala la jetwari tubela Yo wali Yesu avomunda Enjwezi mugozi banga kowe Nasabanga angeli vitabuka Na embege changira wali Ntiwe sigenda gonga gabula o Bwente onga vansibiramu Wile wawe Babali kulugudo Sulampe unekendi asikalina Mazigane gafuka chakulia Abange
Mazigane gafuka chakulia
Ami Na ye Muna kujenarimu Eyo muka majo yanzijana Na mpulo muntu Nyambaza Nilandiane vake mirembe wejiri We wawa mayengo we gali Ela yesu ampungu za musajja
Musajja konga zoni Olia weva ke mirembolina
Olave ya liasibidwa Yanta katindi watembe na we imba nange
Nimutambuze nange nikugendo Mulimobu wongu nesozi munono metambulina Olusi nselera We mbanga wanga mpanirira Abali bansekerera baswaziza Yesu chovola bambuka nenzina Manjiyo jeyanzija
Buka nenzina
Buka nenzina
Manjiyo jeyanzija Chitanya fukula mpuku
panenzina.